sigila indiraɗo sine droit libre singama ɗo nder huɓere ñamay fuɗɗam makko duni no hani wi'e himɓe jaɓɓake sigila o sigila joɗa haale to neɗɗo fuu wattata barke hunduko mum ngam himɓe fuu nafu dow laabi yahdu yeeso démocratie sukaɓe ummatore du gaɗi sigila o ngam firtude ko'e maɓɓe ko feerodiri e silmaji amin ɗi woni nde ni ɗi ƴeewama warɓe ƴeewiɗi ɓen jotto jewte hakkunde mum'en dow majji miɗen tawda silma dow bonondaji gonɗi no gaɗa nder leyɗe caka leñi e leñi na caka diina e diina na caka himɓe politique misali silma dow Boko Haram dariɓe ngam jinganade hakkillo ummigo silma Thomas Sankara Cheikh Anta Diop na silma dow ko waɗuno ton Burkina wakkati laamu Blaise Liɓa silmaji ɗimin tawda ɗi no ɗuuɗi hiɗuɓe ekkitade ir silmaji ɗi no ekkititte dow silma gaɗeteɗi dow filla durwo wurtinde hakke himɓe leydi ton Oumarou Ganda laso e jeegom lewru mai hirogom waɗoyte forba walliroɓe sigila o waɗe ardoto hirogo
Oumarou Ganda en plus c'est gratuit